ajarama Hassan onjarama fofmon ko adiyen jokkade nde yewtere mi falete yen hedo nde jantore nde neldimen Sherif Diallo on ko nultondirado VOA fulfulde kolda ka worgo Senegal ko jantore fi gorko goto daranido jande pular amo jokkidun hebi dubi hewdi amo udditi dude kereden
gudal suudu baba he kolda e no tawa he iru polungu jewte te kelimore duɗe polarɗe Mamadou Balde kiɗo leñol ardi o duɗal suudu baba he wuro ngo kolda
gudal suudu baba ngam gonduni hen ko musidɓe meɗen yarni tanie liganade pulagu e ɗemgalngal jangine e kala nokku e jooɗi ko France e Italie e Espagne musidɓe men noon ko ɓe mbaɗa juuɗe mumen men mbaɗi ga duɓe mbaɗ ɗuɗal suudu baba ko hen tawa e ɗuɗal tiɗɗu ndamba boofi ko hen tawa e ɗuɗal fincertrewantiehengal hono duuɗe ɗeɗi ɓurini hewde kono e ɗuɗal paataware ko hen tawa banta kuntu duuɗe ɗeɗi kewiɗo ha saare heɓa poti ɗuɗe sappo jeeɗi ɓeɗo fof e ɗo yenni hen yono yiɗde yangude dendal ngal komin ngandu ko hunde wattide fotade waɗede eɗe tori kala ɓiɗɗo neɗɗo rutto janga ɗemngal mum saabu si neɗɗo wona ɗemngal mum jangi ala ɗomo wawi yaade
Toukoumba Kara e kerol leydi Sénégal hakkunde mum e kolta ko kilométraji capanɗe jeeɗiɗi e nayi duɗal pular eno ɗon ñiɓa jangde pular nde ande jokka he pellital jangoɓe he duɗe pular ɗe eno tolni he capanɗe jeeɗiɗi rewɓe arɗiɗo ngal duɗal noon eno wiye Youssouf Diallo
jande nde ko yettere Allah saabu gila armiɗo e joni ndu lewru watta lebbi joyi e minen ɗo jangina fatie sengo ɗengal pular ɗum noonno yaadi kadi e nafe e jojjanki aade e yewitade sengo kadi fandale yimɓeɓe ko fati e démocratie ha e lawol cafrugol caɗele ha eɓe sengo e jokkodiral ha e ɓeydodiral pour wawde jokkude enɗam e wawde tabintinde kadi peeje ko wawata sowde yimɓeɓe fandale mabɓe misal e hande si a ndaari e nder saare Coumba Kara ɓe jogui yiyande koɓe yiyani saare mabɓe kono yiyande nde noon ƴiwata taw ko yiyande neɗɗo e hoore mum neɗɗo kala tafat yiyande hoore mum pour wawde tettude yeeru e nden yiyande ne ko tafani hoore mum on sumati ɓe yuɓɓidira e yiyande mabɓe kamɓe fof yimɓe duɗal ngal
almuɓe jangoɓe he duɗe polar ɓe sali keñe hakkunde mum e kolda ko kilométre aji capanɗe tati e tati ɓen almuɓɓe kolliwi e sedantagal mumen ko fodde fulɓe ɓe janga ɗemgal mumen ngal saabi ko dalila mbaɗɗo fayda no fewi Sherif Diallo kolda VOA fulfulde
a jarama Sherif Diallo joni mi arta e ɓe ɓe joɗoduɗen ɗo fiinde yewtere